Powder.
You already know what it
sugar
is,
powder,
right? Mazones.
Askaba nyori nyori. Kate.
Aba madega not sembe.
Kalebo. Ela linkolo. Sayako. Wapia chandana ke. Yebu wale mboko pambali. Shipara mikabana mpara boko mbali.
Igo.
Uiteme ushoka boundary. Kaskolo kula shpula ushoka boundary.
Igo.
Ikes nali sa kutukila.
Hey, hey, hey. Nish nali kurwa.
Ikes nali sa kuseka po.
Hey, hey, hey. Nish nali yeah. Kurwa.
Nemu nendi mkwalantine. For God's sake. Kubarisha patavoni vandani.
Igo.
Nishile muku chama sipu. Notu njikade panevu. Wensoka mchani.
Igo.
Ikes nali sa kuderera.
Hey, hey, hey. Nish nali kurwa.
Yelo obenga nali mterera.
Hey, hey, hey. Nish nali kurwa.
Kalipera tulasale, tepea tabanoro alirirane mona salo mneke.
Igo.
Nasirile chisite chileke, kutira na mone kufandiba neelo mneke.
Igo.
Inkes nalisa mchelema.
Hey, 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 nishnalikorwa.
Inkes nalisa mtomona.
Hey, 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 nishnalikorwa.
Shaku shaku muli taki taki, bota ipasuti ya parana kaki kaki.
Igo.
Iyo, ya venas video sani upero mwana toyaka na refu ya kankaki.
Igo.
Inkest na risa moku ya tuari.
Hey, 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 nishnalikorwa.
Inkest na leo mama yobari.
Hey, 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 nishnalikorwa.
Katero telo kemu arete na mapiu. Zati narinu wa mosane vya kufubwa na mapiu.
Igo.
Achikuno na ikula piu. Wapapene na fikambio kula mpende na mapiu.
Igo.
Inkest na likongwele.
Hey, 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 nishnalikorwa.
Pali change na linyokwele.
Hey, 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 nishnalikorwa.
Yeah. Selfie kopanga ni digit. Kicha perfect, yona yon chito.
Gigo.
Foro de lua paku left ni foku. Mwalanse vanya mwila ba protoko.
Gigo.
Inkest nari chila mochipimo.
Hey, 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 nishnalikorwa.
Kua papa inena enelimo.
Hey, 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 nishnalikorwa.
Chaturika chandalomba kabi ati ukabike na kakopo paka koko kabi.
Gigo.
Lua kutelela na kana kabi. Fiapena para hasta kwero mufie kabi.
Gigo.
Kawali mwene netomona kalume.
Hey, hey.
Ivyo fine mwila teka malume.
Hey, 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 nishnalikorwa.
Nishe bela bana wome dab dab. No smoking, adaboti mishanga tap tap.
Gigo.
Too much denene utuntu yangu. Kanchi kuno charobani.
Gigo.
Gafiari dida na fwenkula.
Hey, 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 nishnalikorwa.
Sidogu macha na tantura.
Hey, 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 nishnalikorwa.
Na telo telo lame alila boya mati. Who's this? Na bobati nine moto wana.
Gigo.
Ati mailo na katila wish fimbi fimbi fya mselu selu kwa timalu.
Igo.
Inkesta line njonga.
Hey, 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 nishnalikorwa.
Nanguli minariboga.
Hey, 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 nishnalikorwa.
Yeah. Tenpin na volo katapajai. Swiss talk ya maole seni kuno maipai.
Igo.
Twenty shan shan ya kusara but careful muka asara ninsara you die.
Igo.
Inkesta nariya filo kufota.
Hey, 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 nishnalikorwa.
Inkesta nariya mfuazodwa.
Hey, hey, hey.
Filimba fili sosi, kiala mazi mpango maeu sosi.
Igo.
Mazi.
Wapitawa nyori nyori.
Igo.
Ayo, this is Nova Sounds, go get it.
Igo.
Wapia, chandana.
Hey, 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 nishnalikorwa.
Chumomo boya panike ubeba tama digo dishinai. Riu lapa, nichanda. Fweba nyori nyori.